Yeah. At the back. Mungu Baba, najua mini sina. Hali ya kutafuta tu, si unajua mingi sina. Challenges kibao lakini siwezi back down. Mara mingi najaribu na shindo lakini mi siwezi back down. Hata nikizama mi siwezi drown. Born winner, blessed and favored. Sai labda sina lakini najua siku moja crown atanivisha. Blessings, amina.
Kuna wakati nateta, mwana nikiteseka. Ila kwa wakati wako utatenda mema. Hapa uliponiweka, subira umenifunza. Nitangoja matokeo kwa kiwanja. Na hisi kama
another gbedu from nigerpickup.com.